Thank you, Tom. Yes, this is it's a really terrible, a horrific attack, and it's the worst such attack we've seen for many months. So it really suggests that Al-Shabaab is now trying to signal that it is re-establishing its
Kani waa weerar aad u argagax badan dhabahantii, waana weerarkii ugu xumaa ee bilo gudahood ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, wuxuuna muujinayaa in Al-Shabaab ay mar kale dib u bilaabeen howlgallada qaraxyada ah ay ka fulinayaan Muqdisho. Weerarka dhacay waa fashil amni oo aad u ballaaran. Bishii Maarso ee sannadkan, waxaa jiray weerar kale oo lagu qaaday hotel, kana dhacay Muqdisho. Waxaa kale oo jiray howlgal baxsasho ah oo ka dhacay xabsi ku yaala Muqdisho, kaasoo ay ku lug lahaayeen dagaalyahanno ka tirsan Al-Shabaab. Laakiin howlgalka liido ayaa ah kii ugu khasaaraha badnaa oo aan noociisa arkin tan iyo sannadkii la soo dhaafay. Qaraxyadii liido waxay muujinayaan labo arrin oo kale ah: in ciidamada sirdoonka ee dowladda federaalka aanay awood u lahayn inay sugaan amniga caasimadda, arrinkanna ma ahan mid la yaab leh ama kadis ah, laakiin ayaga ayaa horay u sheegtay in amniga caasimadda uu yahay mid sugan oo gacantooda ku jira. Tani waxay caddayn u tahay in howlgalka Midowga Afrika uu ahaa cidda sugaysay amniga xarumaha dowladda ee magaalada Muqdisho. Ayaguna waayadii u dambaysay ay degeen bannaanka caasimadda, haddana ayba bilaabeen inay ciidankooda dhimaan oo ay Soomaaliya isaga baxaan. Beddelkoodana waxaa gelaya ciidan aad u yar, laakiin ma aaminsani in ciidankaas beddelaya ATMIS ay sugi karaan amniga dalka. Waa markii labaad oo ay ciidamada ATMIS dib u dhigaan bixitaankooda Soomaaliya. Waxaana aaminsanahay inuusan jirin wax isbeddel ah oo uu soo kordhin karo dib u dhacaasi gaari kara ilaa Janawari.
I don't think it's at risk. The slowing down was just what they call a technical pause of 3 months, and it's the second such pause. But a three-month delay in redeployment really won't make a difference. The issue is that there will be slightly more than 10,000 African Union troops come January next year under a different name, with a slightly different mandate, but essentially in the same posture. And that's just not enough to conduct the sorts of operations they've done in the past. And it leaves the Somali federal government essentially alone to confront Al-Shabaab